just I'm falling for your love today. For now, you know, me and you forever, no one could blame. For love, for in love, umenteka wangu moyo. For love, for in love, nipe kwa wingi bila choyo. Wakitana wana nunai milele, tunaziri kuchunai, tunaziri kuchunai. Mwazo mwishu baby bado mi niko nawe, niko nawe, usije niache ukanifanya nipagawe, nipagawe. Tunda lako tamnai taji nile nawe, nile nawe, usije niache ukatamani kwa mingine. Milele, mean away, mean away. Milele, mean away, milele way. Milele, mean away, mean away. Milele, mean away, milele way. Milele, hey. Wakitana wana nunai, wakitana wana nunai. Milele, hey. Tunaziri kuchunai, tunaziri kuchunai.